Umfanekiso wamashumi amathathu ananye ukukhupha imimoya ekhohlakeleyo. Apha sibona umntu onemimoya ekhohlakeleyo. Unako ukuqhawula intambo kwanamatyathanga ambophileyo kuba oosathana bangaphakathi kwakhe banamandla. Kodwa le ndoda yaphiliswa nguYesu. Imimoya ekhohlakeleyo yanyanzelwa ukuba iphume kuye kuba uYesu unamandla ngaphezu kwayo yonke imimoya ekhohlakeleyo. Imimoya ekhohlakeleyo noSathana uqobo uyamoyika uYesu. Musa ukukhonza omoya abakhohlakeleyo ukuba ngaba uyakhathaza. Uyakukhathaza umoya ongcolileyo, cela uYesu akugxothele loo mimoya.